sweet beyond days. He sweet beyond time. He's my loving friend, my savior all the time. He sweet beyond days. He sweet beyond time. He's my loving friend, my savior all the time. He sweet beyond days. He sweet beyond time. He's my loving friend, my savior all the time.
He's my loving friend, my savior all the time.
He's with me all day. He's with me all time. He's my loving friend, my savior all the time. He's with me all day. He's with me all time. He's my loving friend, my savior all the time.
Ibu. Eche te che zampa ebo garaba. Daddy ebo garaba mo.
Thank you Jesus.
Ebo garaba jisu lomwe.
Onye
de mama 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 he de ma chineke chineke o onye nwe mone de ma ebu ni tego zatoa iku kama no na de ma onye nwe mone de ma ebu be di kago ne de ma onye zere de ma chineke ni di ma chineke ni di ma yeze bu be ne de ma ebu be mone de ma Magine wewu chukwu Magine wewu Yeze aha gị na-adọ Chineke dị mma Chineke Chineke Agụ deligwe Agụ deligwe Baba hum baba hum Oke mma nwune ti onwe ya Chineke dị mma Anya m ga-ahụ ya Anya m ga-ahụ ya memesia Ọbara Chineke onye uwe mwụda Anya m ga-ahụ ya memesia Anya m ga-ahụ ya memesia Anya m ga-ahụ ya memesia Iku kama n'ọnya onye uwe mwụda Anya m ga-ahụ ya memesia Chimo Anya m ga-ahụ ya Ọnụ nke kwupụta ịdị mma ya Ọbara Chineke m ikuku ama n'ọnya nwoke uwe mwụda anya ga-ahụ gị memesia onye ogoro anya chigboro ọgụ nne na nwa ọbara Chineke onye uwe mwụda anya ga-ahụ gị memesia eze m anya ga-ahụ ya ọbara Chineke Yeah.